Halo, halo, nimepata miss call. Ulikuwa karibu kunipigia.
Hata nikakosea namba, siwezi pigia mtu kama wewe mzee ananipata.
Kijana, unasema nimechukua simu yako nikakupigia. Kijana, kijana unanyamaza. Are you trying to be rude? Hello, kijana, nauliza wewe ni nani? Who are you? Kijana, wewe ni nani?
I'm that guy every day, me na saka mapeso. I'm that guy kwenye mike ni kuwapa mateso. I'm that guy you will find with your girl na mepunga tuleso. Amepunga tuleso. I'm that guy, I'm that guy, I'm that guy, I'm that guy.
Nina lines mingi mingi, zingine nime cancel. Ndiyo mchangiane itabidi munde cancel. Hustle ni noma utapata tima grandpa na mapimbo kwenye struggle. Game ni kutinga si kujua tu kujagol. Nabisha mamilango ukileta mabishano na kueka kwa mabano. Kisho na kuwa mpano, mpano wa watu kujifanya masungura and yet ni mangombe.
I'm that guy everyday mina saka mapeso. I'm that guy kwenye mike ni kuwapa mateso. I'm that guy you will find with your girl na mepunga tule. Amepunga tuleso. I'm that guy, I'm that guy, I'm that guy, I'm that guy.
Mini fast, when in nani, I'm the shit, gonna be the S. I'm so sick, so I need a little massage on a doctor and a nurse. Higher pass, me na higher male, you can make, that's me na make. Mere na manga, mashata, na rata, na hanta, na mata, ma beat, warm me beat. Take a seat, let me show you this. Take a shika mic, na have fun, I'm a fan, on a dine, go find, give rap, on a have fun. Who else can kill a beat like this? Nani moto, ha mini moto. Tikitika selfie ni tacho mapoto. Edu kwenye mic, yoka una beat ni pona ya moyo. Tapa zin loyo, wako na uchoyo. Vile wanatema kwenye mic, utatani vipo koyo. Now, checky me, yani look at me.
I'm that guy everyday, mina saka mapeso. I'm that guy kwenye mic, ni kuwapa mateso. I'm that guy you will find with your girl, na mepunga tuleso. Amepunga tuleso.
Kwa kucha fulani ya msupa wako. I'm that guy mwenye very soon atakuwa na sponsor dota yako. I'm that guy mwenye naingia na windows jumilangu wazipunguki. I'm that guy mwenye limada picha country kakua village mahali unaishi sahi. I'm that guy mwenye na excel kimistari yako na watu yiko na power. When you naisa publish ukulesha kiestablish wako na access ya kila mahali kama Microsoft. I'm that guy, I'm that guy, I'm that guy.
I'm that guy everyday mina saka mapeso. I'm that guy kwenye mike ni kuwapa mateso. I'm that guy you will find with your girl na mepunga tuleso.